non wontiri studio kalangu kettin don yande joy no wittori min tay sappo joy nani habaruji e fulfulde kore jagnalle mo don ko watta janginobe ligotobe be fawar joddo kono jandeji pamari kemi joyon kany won ko adete hokke lamba golle hawrtere mawne de syndicat janginobe ligotobe gollobe minister hawjiri fila ko darto fawar joddo jandeji pamari di hawrne mudo en gallu nyame dundu woni be daara yala nayebe ne keba hojjet nani fima du kam wonno hano fijo kollol ko darto fila sayoji aran e jonin dundu ko nawana no tena Maroc horejo mudum on nanan dum min kebi musuba ko halna en yoni dun ya yewtere men pinande studio kala ngun ndara fila dambugol rewbe dewlabe hala mudum kalten jalla marema kenda waddi yewtere enan en keban fama do Soumana Amadou janganta habaruji e fulfulde mi hirtna on jandu en pudiran ni hono hippitere wande to enda tumur du wonana département mo Bosso région mo Difa to wonto himbe jeddon gollobe hono faande du campagne be tedo forako en jeddon won ko mayi jeddi won ko nawni to endan mobilay mabdi du kono dilida bitigaaji kewdu pusama to endan lewur tumur dum wonno ko hippitere endan rimi hippitere de milam himbe endan laato himbe Boko Haram non endan yerno fawari jondu konda ni hono bandi min taato na haliri o hippitarne wada enani yande goy min ta chapantati e joy jamma to endan wonno ko be ngadi hippitar den en gouverneur region mo Difa o ye o fotto wi e mobol himbe may ben enda noni fawari jondu konda an har filla ko darto gese tawana to enan der leedi walam heedoyde kerol wi anobe acca gese mun yembe endan to remade hikka hala mabbe kanko be ummini joni sabu alle be bi joni oni gada re'i gese den jabambe demayde ni e be jidi kamdo kebene ko be luttinto don seeda kalay dum waddi ko faware jondu konda ni hono horejo didabo fedde mabbe den endan o holli o wi den ne kay e be gonbe daara o wi takena Abdou Souman o halani on faande bandi biteddo Iliasu Gumande
batuma kudde dungude no
nokure nde fu nyebbe min gattelemu illuto cyallalol compagnie sogeji donna e yotti to fetu tingangom denne min jottini aadi ndi min kojini wobbe kayno birgin ge semono hunde fu du ngon gattai der mum be mbi min gade dereji am min gadiidi min kokkidi adido muradu amen o yaridi to ministere nde den du warde jo habar fu woni min kebayi do majjum be bonni murajuji amin be kumtana e min dedu mina kay min jottini aadi amen amma kambe wodube sembe be ngoni jottinai di mabbe gamine wombe yeso muradu on de jo en gese jimi fumbita namina jonne noy dum won dum yahara ni min biabe be bawa munyalni dalla jabine hitande worre ni non de ni dum hebana ka mosala sai to be tawni don der gese mum be pelliri dum malfa be bara
kado malfugo wi nam sunfu
nam tir faar jondu ana ko watto himbe hembre chapan nayon be leydi Niger kany en joyombe leede godde fereje gon kay won ko ndi watto ende Algérie altinerde ko be jotti Agadez ko jotta gadez du konda ni hono region hore mudum kay woni ko hoyta del mabbe jabbitibe silminibe werniibe goto e gollob do filla wernugol himbe dilla wambe biten Ousmane Moussa o halani Moussa mamam bandimi no wonno dum yaari
Agadez wana reception
do Agadez min limana himbe hemre e lasodido e jom himbe hemre e lasodido ben funu bibbe leydi Niger no joben du no himbe leede yasi region Agadez himbe sap e jetato dosu sap e jena maradi sap e jeddo nyeme jeegom zender lasoitato tawalaso leydi Benin himbe tatu kuduwar goto Nigeria goto der himbe be fudu wobe buri dudude rewbe ben be jeegom sukabe ben du be sap e jeego komi arti wadande be ni woni kudebe to be desa arema be jodo be pouta min gaddani be diyam ko puuji butaji dage arkilla katare e suddamaji debe pouti se neddo mabbe fu watte lore hota
sa residence regional
no wantiri hono fedde sukabe umator to enda arlitka en don ngada wosagol gam batte firdugol ko himbe do filla hawrugol jamaaje tawa to enda firdo ko sukabe umator e do fi hono teddinde hore mo e do filla ko darto hono bingu leydaku kanye faamude do konnan ni ko tawte e do filla ko darto dilla wan dum wonno ko batu o wada to enda ni arlitta e le nyalade endang denne ne kay do konnan ni hono dum woni hore majju faano wodi sembe kettino nono biete do Moussa Mayyachi Sanusi latido kanyum woni hono faande horejo fedde den enande sukab umator to enda arlit
min gaɗi jiilaaki ki ngam firtude ko e tawaaɓe arlit ɓe dow jonde ɓi leydaku lubbu. Misali, sukaaɓe ummatoore annda nawɗum ko e mu'en, ɓe acce yeru yeru, yimɓe joɓa itte mu'en, ɓe durwadu ko watta laaɓal heɓu nder huɓeere nden. Min jiilata kona bangeere warde bangeere nder bangeere fuudu, min kaalatana dow saɗornan tawaɗan nder mayre e no waɗe ko musola majjum heɓu. Balɗe sappo e jeenayi min gatta OEM e projet kotum kan en gonno ballirami. Miɗen kaani du firtude ko e sukaaɓe ummatoore bandiraaɓe amin, ko watta ɓe jooɗake wuro ɓe nafi. Miɗen gaɗanaɓe du filla cingol gollirɗe ko e maɓɓe. Komin godi bawɗe mum fuu, miɗen durwa ɗum waɗa.
O wonno Moussa Mayya Cissanusi laati ɗo banni mi Gongo Mouhamad nantanino dimo subaka o fa arlittong en ɗam. Nonni fa wara joni no woduno du fedde laatiɓe himɓe ɓe ngalano golle goonga ka endu konda jiitanama ndennene kay duɗum won golle maɓɓe sey ɓe gaɗa talki dooñe ɓe ganna joomum ono fa wara joni du hono lambaji mobile muɗum fuu laati du konda dow fewre ɓaleer tiki nenne kamɓe on ko yitana ko ɓe jiitina du konda an tawama du konda ɓe keeɓi laawo majjum sanne joni dooñe en ɗon no gaɗa hono wiɗagol dow majjum gam batte famude goongaji ɗi tohaaɗi. Nonni fa wara joni du konda an har filla ko darta habaru no tawa du hono Sina Seb yerno mbiruno ɗen kam wonno hono fedde leydi Niger hawjinde filla ko darto hono himɓe laatiɓe du konda ni jangguinoɓe liggotoɓe e goni ɓe gaɗa hawrino mabɓe nde puɗɗi subaka hande ɗon nan gallu ñamey jangguinoɓe liggotoɓe kotta keɓe joyon kañum hani ade golle hokke lamba golle ɗum saabi Sina Seb wi to nden e laawo gol ɗo eɓe goni ɓe daara hono nayeɓe ley gollal ngal tawi heeɓi na mbiya nayeɓe ɓe duɓu jeyi sanne tawi heeɓi adama ɗuɗuɓi capannayyi e fawade jondu konɗan joyyi hisama du ko watta himɓe ujune kem taton woni jangguinoɓe liggotoɓe e leydi ndi endam se kettine nane ni hono fawade jondu mbiyeteɗo Abdourahmani Siddo goto e mabɓe mo gallu ñamen
ya le recrutement
janginoɓe liggotoɓe keme joyo adoyte kokke lamba gollal ɗum wi'i du ɓe duuɓi mumen jeehi adoyte. Misalu woduɓe duuɓi lasoji ɗiɗi e joyi e kodeki ko hitande duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeenayi waɗa. Nder adol janginoɓe liggotoɓe wittingol ngol min limana janginoɓe liggotoɓe ujunere e keme tato ɓe duuɓi mumen jawti duuɓi lasoji ɗiɗi e joyi. E lawol ngol du janginoɓe liggotoɓe keme joyi tan gomnati wi'i adan. Ɗum du waɗi komin mbi'i caka amin minen pelle jinganoje janginoɓe liggotoɓe ɗum acca ɓe duuɓi mumen deki ɓe dow lasoji ɗiɗi e joyi ɓen adi gam woɓɓe maɓɓe ɓuuri duuɓi sappo e joyi no janguina amma ɓe keɓa e adede ɓe nafi du himɓe leydi. Janguinoɓe liggotoɓe keme joyo adoyte nder leydi
Niger.
Nawantiri fawari jondu konɗe nder région mo maradi filla ko darto hono yarugol tireji na mbiyan gueloɗi ladde ko watta sappo adaɗo enɗan kuure gam batta yaare to enɗan gada beji e ley ladde muɗum to enɗan ɗum wonno département mo bermo noon région mo maradi ɗum waɗa du konɗa noga e jeerti lewru novembre ndu enɗan ɗum waddi ko fawari jondu konɗan ni gouverneur région enɗan Zakary Oumarou o halani bandimi Mohamed Mamman dow fi o noon no yaara o wi ɗum waɗan no haniri eno woɗiri.
Nous allons recevoir
ces min kaɓan jolodi ladde sappo de yeɗɗi e gori tati ɗi jofe nder nokkure nde gam min gon miɗen ci o min dara no woodi nokkuje kewɗe to goloji ladde ɗin kani yarede ley Niger amma gada beji fuɗɗirte gina gam ton ɗi ƴuwi. Illu jong laabi kanɗe fuu koƴama no woodi pete ndiyam gaɗaɗe e forage uji ndiyam an kayni hunde fuu ko watta tawe joloɗi ɗi gaɗi gurdam mu'en no woɗiri nder nokkure nde kanƴum waɗi ko nogayi e jeetati lewru novembre gara ono latoto ñalande mawde nder région amin o ka noon bermo abalak e belbeji kam laati nokkuje joppanoɗe de Allah e gartol joloɓi ladde ɗi golleji gattoji arzuku leydi no fuɗɗoyte misali filla yiilotoɓe duniyaru
ce qui concerne le tourisme.
Fima du kam wonno hono fa handen ko darto filla kollol hono ñooli e kullantereje ɓorneteɗe ko laati ɓi leydi Niger mbiyeteɗo Seydina Ali Mohamed Sid Mohamed mbiyeteɗo Alpha Di wonno sigilo duuɓi ɗi fuu sappo e gooɓe ngel wonno waɗe ni enna famaro ko wonno waɗe tawite Dakla ndennene kadi ɗum waɗi ko fawar jong nogay enayi lewru novembre won ko ɗum yaata ɗum timmoi subaka o Diallo Mariama kenda noddimo o haali o wi kulle kewɗe wonno sigila ton ko wonno waɗe.
Hankkina e jemma on yewno yimoɓe mbaali boomi e kelle ko hollata ko luumo kollol ko hikka ɗum no seedi e ko duuɓi bittiɗi ɗi no kollol ɓurɓe wawde ko ñogol ƴoyɓe leyɗe duniyaru to misali ɓiɓɓe leydi Niger gaari ɓe Marok Benin hankkani ƴoyɓe leyɗe duniyaru ɗuɓɓe gaari ñalawma hannde o kollol ko ɓurɓe wawde ñogol ɓennon jemma mbar jaarini hokke ko wiite toppo modele ɗum e joomɓe koɗi e kootane jagore mudu luumo kollol ko ɓurɓe ñogol ɓe afrika ɓen waɗe. Leyɗe ɓaleɓe lasso e joyi ngari potti jango du ko leyɗe duniyaaru ɗum watte. Fijo fima duuɓi ɗiɗi warde duuɓi ɗiɗi ɗum watte hantode hitande nden ɗum suɓete leydi gonta ɗum watte. Ko nder duuɓi junayi ɗiɗi e sappo e jeenayi ɗum ley Niger waɗoyte.
Nawantiri ko wiyete Biram. Biram du hoddu noon laatin tirteno mawnu sanne himɓe buduma enɓe leydi Niger. Buduma du jiya kana e leñol fawar jondu kondani berbereɓe sengo muɗum région mo Difone ko ɓe ɓuri ɗuɗurde du konda. Ɗume woni Biram o endan noyi watta ko ɗum fiye ɗume ɗum fiyante kamwon komin landi fawar jondu kondani mbiyeteɗo Aboubacar Yakuba Maiga latiɗo gollowo no endan mo ministére hawjine filla fina tawa e adaji meɗen seketinenanen o fillono en.
Biram sa confie.
Biram hoddu non ko fiirte ndeno yime lana guduma nyeminaandu wadira ndene lana sea wada seni ikander ndiam noka doimirta. Biram yerno indi tiridum artudo fiide dum wianana seydaniji lak Chad gom hokkimondu pioro on kollanto do dum wodi pioro edu mayru kando no fiya gaccide ndene hunde non ko golle mun no heewi sanne leynimbe guduma be fudo wakatiji batuji buri seydani mayi hokkidi medu hunde non seni filla ndiyam ma lak Chad no wadde kayru fiite woɗi du say bawal fina tawa jamu e cellal fijoji pirtol ɓalli e golleji ko
ñande fuu dow studio kala ngu yewtere pindinol
yude altinere fayade aljumare e ɗengal bellare yande joyyi e mintaji sappo e ɗiɗi e fulfulde yande joyi e mintaji noga e jeɗɗi hawsankore yande joyi e mintaji capannayi e ɗiɗi e germare yande joyi e mintaji capanɗe joyi e jeɗɗi keerol jeɗɗire nde fuu e francire yande jeegom e mintaji sappo e ɗiɗi
studio kala ngu yaadu leydi Niger.
Yerno kalmi on eɗe fuɗɗan habaruji ɗen kaali filla ko darta yewtere pindinon hannde en kaltina dow filla dambugol rewɓe dewlaaɓe ɗum du konna hunno ko laati jon o eɗum wodde leydi men Niger no kuje kewɗe won woɓɓe no miila ɗum du dow fii ko darto diina noon toon himɓe gono nayoro no damba rewɓe muɗum en eɗum laatini rewɓe woɓɓe kadi tampiri woɓɓe ɗen laatini du konna ni hono weltagol sanne ko hen noon funi Diallo Mariama Kenda o naati e muradu o gam batte famminde en fa wooɗa se kettinanen yewtere makko nde.
Rewɓe dambaɓe ɗuɗa sanne ley leydi Niger. Worɓe gon laabi diina nawtorto e faddade rewɓe muɗum wuro ɗum woni taykaki ki docteur Cekura Wassa jon andal dow gurda himɓe ley jangirde université Abdul Mumini.
Le phénomène des femmes cloîtrées.
Fii rewɓe dambaɓe walana nder région mo maradi e difa sa hoƴi har maradi cukalon dewol pamarel kan en jata no cottonowa inniraɓe mu'en dambaɓe ɓe ɗum no wi'e degon kay fardinankoɓe kanjum ɗum ɓuri wattande sembe sanne.
La religion parfois est un prétexte.
Dambugol rewɓe ngol wona tilay noon e nder muyɗamu noon jooɗo to wurto nder maradi misali debbo gol nani belɗum sanne nder dambagol ngol.
Ko ɓuri woɗude woni si gorko ma wima jooɗa jooɗoɗa ya jaha minen kadi ɗoni min jooɗi sinde goɗɗo yanɗa min ƴeewa ɗum na neɗɗo yaha juurowo sakira e mu'en dow ɗum ni minen kadi minɗum woni min jooɗi.
Tawi debbo dambaɗo gon ko yewtida e mum wi'i ko coggal ɗum sokkitori ngam wawta acci dambede o haali no jooɗori nder dambagol ngol.
Dambol rewɓe gol neɗɗo yata feynokum worɓe ɓendu wallitirta neɗɗo ba hunde ɓe giɗa ɓe tawa fei e goto hadda dekiraɓe ma ko ñamete ma si maaro noon faɓada maaro nino ba aɗo yiɗi keɓa maka sana ɓeyda ceede seeɗa.
Kulle gere caabotoɗe ko worɓe gon damba rewɓe mum durde ɗum e dawrande ɗum no tawa hen yeru no jon andal dow gurda nimɓe on wirim.
Dammol rewɓe gol worɓe e muya e mu ni woni no gaɗa ɗum jonno e ɗum laati bowka nder leyɗe men afrique ɗo.
Docteur Cekura Wassa haali dambagal no ɗon acce jonɗo ka noon sukaɓe ummatore hande jiɗa dambede.
E dow ɗum on ko habaruji men fulful tilli fa Allah hewtinen jango nana habaruji fulful komin cigilantoon ɗo enda mi accida e gongu Mahamadou ɗan tani wadda habaruji e hawsankore bandiraɓe men ɓe to wadda e ɗamle keddiɗe assalamu aleykum mbalen to jam waali.
Kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaaru dow Facebook studio kalangu.
Facebook studio kalangu
no wala kam sanne miɗo feccide ɗum.